xafiiska madaxweyne Ramaphosa ayaa goor dambe oo talaadada waxa ay dib uga laabteen shalayto hadalkii uu ka jeediyay horaantii maalintaas qudbad uu ka hadlay asaga oo sheegay in uu si qaldan u hadlay markii uu sheegay in xisbigiisa talada haya ee dalka Koonfur Afrika ee ANC uu ka bixi doono maxkamada dambiyada caalamiga ah ee ICC hadalka madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa waxa uu dhaliyay muran ayadoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ay doonayso maxkamada ICC da ee dambiyada dagaalka ee arrinta Ukraine aawadeed ay ku casuumeen shir madaxeedkooda Agoosto ka dhici doono Koonfur Afrika maadaama ay saxiixayaasha heshiiska Roma lagu aasaasay ICC ee Pretoria kamid ahayd waxa looga baahan yahay inay xirto Putin hadii uu cag soo dhigo meel kamid ah ciidda Koonfur Afrika balse saacad yar kadib markii Ramaphosa uu ku dhawaaqay in xisbigiisa talada haya ee ANC uu ka baxayo maxkamada caalamiga ah ee Hague ayaa afayeenka dalkaasi Koonfur Afrika Vincent Magwaya waxa uu sheegay in hadalkiisa madaxweynaha uu ahaa mid qaldan Koonfur Afrika ayaa wali kamid ah saxiixayaasha ICC da iyada oo la raacayo qaraarkii 2015 ee shirweynaha qaran ee ANC da oo loo qabtay bishii December 2022 si loo baabiyo go'aannadii hore ee looga baxay ICC da ayuu yiri Magwaya ayaa waxa uu sheegay in saxiitaankiisan uu daba socdo qalad lagu sameeyay shir warbaahineedkii ANC ee ku qabatay Koonfur Afrika iyo sidoo kale to arinta ICC kaasi oo uu sheegay in madaxweynahooda uu si murugo leh isla markaasina uu aad ugu xumaaday uu u qaatay qaladkiisi loona cadeeyay Ramaphosa madaxweynaha dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in muddo aad u dheerba laga dareemay xisbigiisa talada haya in maxkamadan ay si aan cadaalad ahayn ula dhaqanto wadamada qaarkood